joge imate kadib way isqaawisay iskaabulladoo dhanna way caawisay si haddii loo firiyo wayna dambaajisay walowaniya laakiin way isdabaalisay sharafteeda ku ciyaartay dhanka daadisay farax wuxuu dhahay markii aan wareystay ana gacanteeda dib isugu geystay qofta qaar waxaa lagu kubiigeystay sawirkeeda waxaa doona ka samaystay shiiqo hadda aani ma sinaystay bibaadeysa cindiga ku haystay laakiin iyado maqana ka dhammaystay hal mar maaha labo maaha washanaystay wala xala si fiicana u shaqaystay washaqaystay wala xala si fiicana u shaqaystay